arwanya Kristo Yesu, ubutegetsi bw'abantu bugiye kuragira. Ubwami bw'Imana nibwo buzahoraho, kandi Kristo azarimbura abo batuye bose. Shaka Yehova bawukizwe, shaka no gukiranuka, jya umwizera umwiringire, shyigikira ubwami bwe, nawe Shigikira ubwami bwe.